Where? Body money, body man.
Nimepoona mastaji tunalewa, kakapita kadem kamenelewa, kakaja faster bila kuchelewa, mwezi dizani nakosa hewa, kakauliza kama naito badesti, eti kakolazi kakodi ata gesti, cheti cha msingi nisiende na vesti, yani nisiwambia ata mabesti.
Asa sijui nikagonge nyagi, au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana, au nikagonge yokozuna. Asa sijui nikagonge nyagi, au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana, au nikagonge yokozuna.
Kagachana na mimi DJ, kaka mfata mchapi wa kuasilei, sunajua na kulaga mashemeji, shemeji we.
Na mwana akuvunga kaunga, akachukua namba kabonga, akukacha salama kabonda, akabonda kwa chini kanyunda.
Asa sijui nikagonge nyagi, au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana, au nikagonge yokozuna. Asa sijui nikagonge nyagi, au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana, au nikagonge yokozuna.
Na kwa machizi boti badimani, aka kamanzi sijui kanani, kana pita pita badimani, aka kamanzi hivi kanani.
Mbona kama kila mtu yupo splaga, badi swagi yupo, oya KB nawe upo, Lady Mondi naye kumbe yupo.
Asa sijui nikagonge nyagi, au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana, au nikagonge yokozuna. Asa sijui nikagonge nyagi, au nikagonge bebe, sijui nikagonge banana, au nikagonge yokozuna.
Indo ile ambayo machizi boti wanaluka nayo, tunakwenda ki bad man. It's your boy bad man, badest bad man.